Yekimu producer, hey, Hati Magiki di Aro.
Rumbas number six in this. Emperor Israelites and Magic. Producer King. Fabric Studios taking over. Bushkin in this.
Hello. Baby, what is Simu Yange? Hello. Sijagala bonga nawe, bambi kwate simu yange.
Nataka kulonga na wewe, tafadhali chukua simu yangu. Tafadhali sikiliza baby, nakupenda nakudada nakumisi. Oh oh, kwa nini mwenzangu unanipa ugonjwa moyoni? Baby girl, ninakupigia simu hautaki kujibu. Sasa nasikia maumivu moyoni, nalia machozi baby nisaidie. Sikiliza kilio changu baby wangu, nataka kulonga na we nifanyeje. Oh, nisamehe kama nimekosa. Sina amani unaniumiza sana, rudi nyumbani watoto wanalia. Sema upesi kama unanipenda. Oh, kwa sababu ulishindwa kuchukua simu. Baby girl, afadhali chukua simu tulonge.
Hello, baby kwate simu yange. Hello,
simu yangu.
Sijagala bonga nawe, bambi kwate simu yange.
Nataka kulonga na wewe, tafadhali chukua simu yangu.
Sichi ya kutekera, siwabi kutukobula muwe changa kwe. Hey, aliampana nzalawa, nimi kwano ntambula nganswala. Baby we changa changa, uluaga ya yaga kulimba imba. Kati usula mubidu Nerwe sirie wako wera mchibala. Nga binu njite vyo vyo goba. Evisa niso mtimi wangi ngapu vyo kuhikula. Chira viko nzalawa tonja gala. Mnimba imba imba baby. Nzalawa tomatira. Mnjoga joga joga dia. Nzalawa tomatira. Onimba imba imba baby. Hello, baby, kwate simu yange.
Hello, oh oh, baby, chukua simu yangu.
Sijagala bonga nawe, bambi kwate simu yange.
Nataka kulonga na wewe, tafadhali chukua simu yangu.
Nange Emperor izo badengo changa changa, no tamanyanti ayemweki. Uliwewe taga wefula bize. Mutima jendi nga tegwe bakaku. Bambi wanibade ombulire chitufu. Omutima gwange ne kuomola.
I am a champion ya Magiki Diala. Mesiri ya se champion. Ibe mukwano kazanyo. Abaguli munze mpulira bakaba. Bagala kubudukamu. Choka mpuliro ya gala kukwenyigamu. Bagala kubudukamu. Na mpuliro ya gala kukwenyigamu. Ewe sigo muwanda. Tatia babanda akanga byocha. Ewe siga mu banda 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 inkanga byocha. Hello, baby kwate simu yange.
Hello, oh oh, baby chukua simu yangu.
Sijagala bonga nawe, bambi kwate simu yange.
Nataka kulonga na wewe, tafadhali chukua simu yangu.